Sherry.
Yeah. Shadai mgenge. Kitu true yani.
Rin retro.
Jabu, roho inadunda tu taratibu. Nikani mekunyo juisi ya mzabibu. Leta mistari zote mintajibu. Kuzisambazo totoni pia kwa mababu. Wote pia hakuna taabu. Kupanda stage ndo mina karibia. Hawa mahita wako hapa kuniaribia. Nikispeed kwenye mic natoka tu be nice. Nikani metumwa farmer's choice. One is never enough. Kutoka kwa mic hadi kwa soundbox. Kwenye speaker bass convert faka tempo. Hizo mikono juwa hewa mafans juwa table. Sina mbucha kama mbuzi. Player heta ni me kama mbuzi. Nimefika nimeshika hii mic kwenye speaker ebu skiza. Unafaa kujidai chika mic nipe vibe hini kali. Uliza swali kama mdoe yule swali. Na bila mic kama okto
Mesitongo mkono nefu.
Nimeshika mic mbota ring na shambala. Hini swag nipe niko all over car puberty. Hini kikuto kwa damu wezi niaribia. Nipe mic. Game nita flow, kwenye fame nita blow. Hizo blame mta low, kama flame nita blaze. Kwenye mic nita scream, nikinyonya ki ice cream. Kwenye hii game mini Morgan, uliza captain. Nikikosa siku mbili unasema ni utambi. Na ni minyo,
utambi na minyo.
Of course I'm the baddest of them all. Yule mkare, ganji nzuri, maisha poa. Mtoto mzuri, nitamuoa. Wait, ngoja, heshime kwanza. Nimekoma tu kwa hii race. Tashikana togongana, kesi badai. Badai, pitia badai. Na wapa mistar, kwenye jango mi ndio king ukipenda jemedar. Kwenye game mi ndio serkal.
Twende miambele, nipe Mikey leo. Twende miambele, nipe Mikey leo.
Shadai mgenge. Kitu true yani. Ndani ya Ray Records. Yeah. Kitu big yani, eh. Keep it real. Kitu real yani. Yeah. Na Siri.
Nipe Mikey Leo.
Producer Sherry.